ngizofuna uthando. Angizanga ngokulwa mina ntombi, no 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 no. Ngizofuna uthando, manje ngiyasaba. Ubaba kunevo lovo noma, unevo lovo noma, manje ngiyasaba. Nje kolang nambaga ham
sanga ngokulwa mina ntombi, no 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 no. Ngizofuna uthando, manje ngiyasaba. Ubaba kunevo lovo noma, unevo lovo noma, manje ngiyasaba.
Baba kuya ngxosha, uthi uzongixhoba, ngoba nginankomo ngiyambhoxa. Mina nawe dali sifele emaweni, sofa silahlane sithandane emfuleni. Silala sibambene nasemalibeni, sibusiso sogogo siyosala eqibeni. Kusempundo zankomo sikhibhela ululevu, kwandonga ziyaduma siyolala sibaleni. Ngishawe umoyo opholeli, babakho siyombona siyobuye ekhohleni.
Angizanga ngokulwa mina ntombi, no 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 no. Ngizofuna uthando, manje ngiyasaba. Angizanga ngokulwa mina ntombi, no 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 no. Ngizofuna uthando, manje ngiyasaba. Ubaba kunevo lovo noma, unevo lovo.